ni safi.
Hakuna matata.
Tucheze sote.
Hakuna matata.
Kiswahili ndiyo lugha yetu ya Afrika. Upende usipende utapenda kwa hakika. Michael Jackson kaimba Kiswahili. Lionel Richie kamfuata ni wapili. Mukae hivyo hivyo siku zote kwa amani. Maisha Afrika yatakuwa na thamani. Tuimbe, tucheze, tuseme Kiswahili. Supu ya uyoga ni tamu kweli kweli.
You're listening to the International Children's Arts Network, an all classical Portland public media station.
KQAC HD2 Portland 89.9.
KQOC HD2 Glenydon Beach 88.1.
KSLC HD2 McMinnville 90.3.
And KQHR HD2 The Dells and Hood River, 88.1.
What If World is coming up next.